Era mufufu wa umaka chika katabe nzikirize zenja ulo mugwanga aka Interreligious Council of Uganda kasabi yeburi yenagwe chikuwa tako kurabanga okulonda kwa nkumibili abili mukaga kutambula bulungi nga kwa mirembe hati nga kwa mazima na wenkanya awatari kutiobola dembele ya banna Uganda nga wevizi bila buwako mujibuvu deko mukulonda kuzi kubira umu Uganda. Ubaka unobuwele duwayo sentebe wakachi kukana ka Uganda Interreligious Council Dr. Samuel Steven Kazimba Mugalu wabulanga bumusomeddwa Monsignor Charles Kasibante. Banono basabye nti mu nnaku zino esigaddeyo okulonda kulyoke kutuuke bingi ebiteekeddwa okukyuka naddala mu nnoonya y'akalulu ate n'abo bateekeddwa okukwasisa amateeka olwo bannayuganda balyoke baddemu essuubi nti okulonda kwa luno kujja kubeera kwa mazima meereere ate n'obwenkanya.
Twagala okusaba nga abakulembeze b'eddiini bonna ekikwatako okuba nti baba beegendereza ate beewala obutaba benkanya okuba ab'amazima n'okugoberera ssemateeka waffe baleme kukozesa lulimi lufuma balala oba okubajolonga babe bulijjo nga be bavuganya babateekamu ekitiibwa ebirowoozo byabwe ate nga bulijjo bayimiriddewo nga bamanyi nti balina okuweereza eggwanga.
Wabula era akakiiko kano kasabye NSG Damuzi okwewala okukozesebwa mu kunyigiriza bannayuganda nti kubanga ebikolwa bino si bya bwenkanya. Kyokka era ne bannamawulire nabo basabye balekebwe era baweebwe eddembe lyabwe ery'okutuusa amawulire gonna ageetaagisa ku bannayuganda kw'ezo ensonga ezeekuusa ku by'obufuzi.
Weebwe eddembe lyabwe eri baweebwa ssemateeka okusobola okuwa amawulire wonna webali ate mu ebyo bigenda maaso mu kampeyini yonna.
Electoral Commission fe tulina okugiyamba okubeera nga esobola okuyimirira, tugizeemu amaanyi n'okugiwulopera naddala ebintu ebibadde bikoze bitya ebibaddewo naddala.